exclusive from Z10.com.
Walishiba kuwa pange ndara mefishiri kichipa mubiru yoko etanywe. Walishiba kuwa konto kefimba mbafia pusara no bengo kambe. Iwe kuchitafe lewa,
olewa.
Iwe kuchitafe joa,
onjoa.
Aleta cho shodazi,
shoda.
Faka manja kukokosi,
koko.
Do you know you can get any type of sugar daddy with a biggie bokosi? Do you know you can go pa vacation enjoyment minya spana sosi? Yo kushtafe lewa,
olewa.
Yo kushtafe joa,
onjoa.
Aleta cho shodazi,
shoda.
Put your hands on your bokosi.
Boko.
Do you know wawa no mukuba, golide, emerald, kukulukungu? Did you know nga watu umekepo, baku kumba na poku waifunya mulukungu? Iwe kuchitafe lewa,
olewa.
Iwe kuchitafe joa,
onjoa.
Aleta cho shodazi,
shoda.
Faka manja kubokosi.
Walishiba kuwa teams ya mwisho na mukarare kwa burano kufiruawe. Walishiba kuwa twika mwanza mutare mambito wela na mwanambewe. Iwe kuchitafele wa,
olewa.
Iwe kuchitafe joa,
onjoa.
Tacho shodazi,
shoda.
Faka manja kukokosi,
koko.
Do you know ati kuwa leta mochenji mufami ndolo mulindendende kufipa? Do you know ati wali muvele vele urine chumwele chakusunga life yaba kuika? Chako fele lewa,
olewa.
Chako fe joa,
onjoa.
Leto tozan shodazi,
shoda.
Manja gwira ni kubokosi,
koko.
Wati uziba with your type of body, you can get the money to impress your mommy. Do you know you can move lupidi with your mobidi ngape bobutani? Kushitafele ewa,
olewa.
Wasanshapo na joa,
onjoa.
Head knees and shoulders,
shoulder.
Biga maboko kubokosi,
koko.
Na wishibanga wasalapu kepo tekala wayama kumwakula ndange. Na wishiba kuwa pangi kanga king buka jizo norontire badange. Wewe kuchitafele wa,
olewa.
Wewe kuchitafe joa,
onjoa.
Alechacho shodazi,
shoda.
Faka manja kubokosi,
koko.
Ushawadi shibati ngori fetch best best fetch. Kadi kuwa sababu na CEO. Ushe sis mwadi shiba fetch nona digiri. Kuwa for the money pabiro la party for. Secret feni lewa,
olewa.
Ateni kama feni joa,
onjoa.
So apeka tama shodazi,
shoda.
Then puku nyapo bokosi,
koko.
Wadishiba life ya riba fe simple. Sala puka ref kala disha pinto. Pene padi beat paka chinso. Not padi ya wakota na marinko. Just to the lewa,
olewa.
Give daddy some joa,
onjoa.
Amani ya kumye shodazi,
shoda.
Maboko ye kate bokosi,
koko.
Nexus Music.
Yeah, I already know what it is, right? Mazondes.
Exclusive from Z10.com.